ZLatestMusic.com.
Silver voice.
Yo, this beat is crazy fire.
Pledge girl.
Jikiza, jikiza, jikiza. Jikiza, jikiza, jikiza. Momo bose na twapwa na mapresha. Momo bose na twapwa na mapresha. Jikiza, jikiza, jikiza. Jikiza, jikiza, jikiza. Momo bose na twapwa na mapresha. Momo bose na twapwa na mapresha. Iye, twapwa na mapresha. Iye, twapwa na mapresha. Iye, twapwa na mapresha. Iye, twapwa na mapresha.
Ona boy, once a time mapita mu mavuto. But si ufuneka kwenye mbelela inoziko. Fuck up for hard work, or fuck up on a chimwela. Osa vale kelela wakutai lili pansi. Ino ni time yako, so noti kuitaya. Baka funa kukunge na noti kuwaleka. Tosa poche ulesi, na vintu viza wama. Fuck up for hard work, na pressure is a sila.
Jikiza, jikiza, jikiza. Jikiza, jikiza, jikiza. Momo bose na twapwa na mapresha. Momo bose na twapwa na mapresha. Jikiza, jikiza, jikiza. Jikiza, jikiza, jikiza. Momo bose na twapwa na mapresha. Momo bose na twapwa na mapresha.
Ulikana wona indukana tu kwa jamsweko yo bembai. Bika bana sabala na zala yowe unali yowe mbai. Twapa na mapresha ya kulisewa sana. Ukule kaha jikiza. Twapa na mapresha ya kulisewa sana. Ukule mbai jikiza. Never give up unda lyako wana jikiza. Baga kula baze vente oku wana jikiza. Mbwenye ukeshe. Ukeshe wa. Yeah, banajikiza. Yeah, twapwa na mapresha. Yeah, twapwa na mapresha.
Yeah,
twapwa na mapresha.
Yeah, twapwa na mapresha.
ZLatestMusic.com.